Bana mateka babayiza bakwatibwa mu musango gw'okwokyesono lya Rakai omwaka ogwa 2018 basabye kkooti ogw'omusango guno nti abaana batutu ebbanga ppanvu nnyo nga bali ku alimanda ate nga mpawo obujulizi. St. Bernard's Secondary School Manya mu disitulikiti ya Rakai yakwata omuliro gwali nga 11 omwezi ogwa 2018 abaana 10 ne bafa. Maaso g'omulamuzi Victoria Nakintu Katamba munnamateeka Sam Ssekyewa w'abayizi yasabye nti olw'okuba oludda oluwabi lukyalemereddwa okuleeta obujulizi obwe baasuubiza mu mwezi oguwedde nsonga zigubwe. Hidi oludda oluwabi ng'akulemeddwamu Michael Wakosese okusaba obudde obuwala bwongere okunoonyereza n'okuleeta abajulizi. Ssekyewa yalemeddeko n'asaba omulamuzi ensonga azigoba Ssekyewa kiye abaana bayimbulwe kubanga amaze emyaka egisukka mu 7 ku alimanda nga tebafuna bwenkanya. Obulamuzi ensonga zimudde panga kusomeza 18 omwezi ogwokusatu obaddemu basomerwe emisango yonna agamba nti kkooti efunye okusabawo kw'obuwandiike abaana bano bona bakisobose balina n'okuyimbulwa kakalu akakooti. Ssekyewa ayogeddeko eri bannamawulire.
Omulamuzi lwetwasa ebbanga nga 18 omwezi ogwokubiri yalaga omuwabi wa gavumenti amutegeereza nti alina abajulizi baayagala okuleeta so n'amuwa olunaku olwaleero ate abajulizi abo mu kkooti bw'anaaba atakikoze omulamuzi ajja agenda mu maaso atunuulire okusaba okweyimirirwa baawaali olwaleero bwe tuzze mu kkooti omuwabi wa gavumenti abaleekaleese bajulizi abo nga bwe yalaga. So omulamuzi ne tumusaba omusango guno olw'okuba nti guluddemu mu kkooti nga 18 lwetwasemba okuba wano omwezi ogwokubiri abasibe baali bakabeera mu kkomera emyaka emyezi esatu n'ennaku mukaaga kati zeeyongere kyennaku nti omuwali wa gavumenti era abajulizi kabaleese musaba omusango guno agugobe kubanga balemereddwa okugutambula ekitabo ekyo omulamuzi atunuulire okusaba okweyimirirwa abaana bano beeyimirirwe bafune obwenkanya nabo